Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde altinere noga e juli wuro septembre sappo yamre gaddirima silimaji chapantine e juli der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji di morway gol kanko noddirte Mamadi Keita wonto boggi jambe to. Lamo holiti wiide woteedi kebata wadde kasenle noga e nayi dum won leyi lewru fevrier waro non mbieten hitane 2024 be mbibe bortini odo golle. Leydi Mali ndi bi wirfi kassen e gidraabe ko nayri bangal fedde Nations Unies logotobe ande wobbe kay kollitiidu dum kabaru lobbo non le imadraji yontere heejnaade jam e deejer leydi meedi ndi hodon darde kambe yimbe humini kabaru kebbe de o ngaran famtaade dum e journal ngal di won sembe kabaru ji dum jiginon do kikidande di bismillah modon e hedaade gouvernement leydi Mali ndi hollitiidu woteedi ngatta kassen le lewru fevrier waro ndu hitaande 2024 non be kollitiri wiide dido kabaruji be dokki dum bete hande kanko ministre kuminudo kabaru kubeji le leydi ndi kanko hokki dido kabaruji dum bortinam faale wotto goddo sita sidibe
wadde wotengaaji presidentiel bamdel nay yaade jetti lewru fevrier hitaande 2024 hebata lawol kassen le wi kanko colonel Abdoulaye Maiga hewtna hala gouvernement o hollitiidu dum wi dum sabimbini do sabe golleji cewdi handi wiitede kassen le wi kanko ministre Maiga antinde waddu ngi wotingaaji ana naari bangal golleji cewdi handi wadede do di wotingaaji hebata lawol hono misal mudun hokkude jaabi talki ko noldirte liste electoral ko han yedede le lewru janvier hitan 2024 jagal mudun longude hebde lawol golle ko noldirte recensement mar avec de golleji mudun fo halfina societe goto noldirte do idemia jiado leedi France gouvernement leedi mal holliti handen kay misti sanne jagan wasde hebde lawol di wotingaaji haalaadi o holliti fa handen wisugabe jolbe ko heewi inde mo an handi winnede kasin hono be hewtorra talgal mo ko noddirte carte biometrique do feba ka wala telephone gouvernement leedi mal hollite ana micintina wina tawira fu wotengaaji subade horejo leedi ke watten yalla leedi ana yaddande lam hakkune rejo
kanko noddirte Ibrahim Sango jiaade le fedde noddirte observatoire pour les élections et la bonne gouvernance o hollite wiide halaydi lamo hali nyaloma hande ko wi bortiniri wotedi ko wi dum nangata hore o wi so wotedi ana bortini don hande ko te fedde ese de kanyu hanno wadde dido imadraaji keddamo ko mo sifi do hen do faccitan Mamadou Sama Seku
gulir SJ hinade landinal wuteji leedi Mali wona fe ministre humaninde hektar lamu e ko min taki ko kay dallaji hultaji di nangata fe hakillo dubi tati hande ko transition o ana le Mali so hande gouvernement hulti bi de wuteji dum bata ki landinede le hitan 2024 tawne ji nuga saraji hebi lawol dum do sugula modo sabuji hultaji di hayata sab milliardji joyi kay gouvernement Mali ana fe wasude dum huncande hore kala ko billi do imadraji ravek wona fe hunde nde yawtata bawde lam o hakku am minanka wuteji jagom dil gouvernement hulti landina minanka mi pam gilandan wiide na teede dum heba lawol le Mali dum mi la wiide wuteji subagul president kany di député ne bawi landinede yalla yaltude e transition o
dido kabaruji fodo ba hebe dido BMM ande to do page Facebook e compte Twitter si jotamani fedde ne noddita parinaande waddi wattu jono no dango fewde gede de be bi homo furdu yoppa iblisa mudo homo furdu yoppo nafa mudo ciagal homo furdu tinno warta kaldale karol wada hakkun bibbe leedi Mali ndi tinno daade mal fedde du deddina leedi meede ne mi wattu jono gube de fukani halde de fe gube jaddi ko be wonbe tombe lamo na hani haldude gede furtinno yawyalo no jam e deder hani wartidi leedi Mali ndi aljumar jabbi non de fedde oni de hollitiide leydi Mali ndi warti le imadraji mabbe dum woni kuminide kabaru gidraagu fedde Nations Unies de be bi wattu jono leedele ko yaat noga kanyen goni de do idi do imadraji on leedi Algeria fa jottu leedi Angola kanyen e Sin fa e Mali fu ana leen koni faana mudum no be kan tawdrede hakkilaji fedde Nations Unies no worri non hoddi do imadraji nafata kedde mo kanko no dirte do dum won docteur Ngolo Jarao yo lugutor ande ko mo sifi do hen do faccita ko Mamadou Sama Seku
c'est une manière de montrer que
dum do holta wiide ref gundal wala fi hakkune leedi Mali e fedde nde sikki wala leedi men ndi yeli yo minisma hota sabi ko nde ɗo gollira wondi yarata fe e ko yela leedi ndi so ɗo leedi ndi na felliti gollidide e Nations Unies bangoɗo ɗum ɗon a hollita anniya moɗo gollira oni nde fanda nde ɗo gollira wona fi hinnade ndennago gollirɗe Mali ɗe ɗi holta ɗum wiide leedi Mali ndi ettinaka fe caggal ndi gollida jaati e leeɗe heddiɗe ɗe yo leeɗe ɗum gonduɗe hinnade kala ko woni sérieaji Nations Unies leydi
valeur universelle des Nations Unies
ko won darbe hono yimbe hono huminiibe kabaaru kebe leeleedi ndi ko nayri bangal no jam e deejere haani wartirde dum won faana sisul mobe cubi wakkande de ngadno botu mabbe nokko no dirtede chambre de commerce do Bamako do hono yimbe jaagutobe wonbe leeleedi midde ndi kanyen gadi dido imadraji kambe ngatton o do botu wottu joni be kali hono ko hallatade darne mabbe no leeldi ndi wonde jogirati Allahji no kebe Mamoudou Sama Seko e sita sidibe
Dita deme kanyo joko Amir chambre de commerce o holliti wila fi dejer natin sabe wadde de kotedji kewdi le golleji mabbe gaddo e tawede fu be muñi
malgré toutes ces
tawede ciddalaji di leedi amendi wondi fewde e mudum le nyalom hande o fu yimbelle golnobe hore mu em be imadaraji mu em nabirta yeso kebele leedi amendi abada nyende wotere salaki yobude usuluji fayeto lempungaji mu em dum fu yalla leedi ndi ana heba yarde yeso
malinkobe ana han dokundir juude no fotiri fu yalla ana heba huncha di torraji le wi kango colonel major ismaili wage ministre humine kabaru kaldal e koral on e teutra guelon be hite ben tinno wirfito be warbe jodo be kalda honene je en dejje hebirse
feude e nyalom ke enado jam le adnar allandu ni wadan noddango feude yimbelle fu jogi be kaborde le leedi amendi warta famin joddo min kaltida sabili jodo hala otam be mbawi teutude ko be bi e be kandi dum latto sababu wartude jam nango jurgol hakkune amen
metutunde wi dabriji mawdi fiyama le o batu ko natto sabe bibbe leedi malifu an heba nyamiriji no moyri e cioku yafudo
wattu jona ndiara nokku no dirtede an songobe ko litti wiide dum amiri nokku mo no dirta siga idum le lamo burra wiama o do amiri kanyu suuta to le lumata siga go jati dum woddiri dum woni gallure an songonde ko yat kilo ngaji 35 yimbel joyna kabode kanyu jade mako anda ko futo nabimo wattu joni o yotere amen de min noddirta wattu jono verifion dum woni min jewtoto hono ko won le beme ande der lugaji min gattaton ko won ton pene kanya fa yotto gonga e juude kanko sitan sidibe o
deep fake yo kulleji kesi ko wattede beme ande ko nato sabe wenyutunde video ngaji e ojoji e nanan mudun le di beme ande kesse bedde wa weltude ko fo neddo goto wada ko fo goddo kassin mabbe mudinal journal goto e wada hen kongol neddo goddo hen helloji kewdi de beme ande ana wada o kabar ko noddirte deep fake le wi kam ande kabarji beme ande deep fake yo helloji wondire beme ande wadan di kulleji ko yotinta jamaren hono video ngaji jalnan e nanal mudun gamyal man handen yimbeji hewbe ana wada kulleji yogaaji ndodi hello beme ande hone misali yillunde jamaren ma holutunde kabaruji peneji fartade bamde fotoji bin bane arma e kongi mudun yedado de beme ande tawa jom andal mudu wala hen tewde honan di kulleji hebirte jogala yimbe andime kabaruji beme ande ana wonde fide dabriji yalla yimbe wodo di kulleji an heba mate to neddo fu yantodo beme ande den sa watti fu so wad honan di kulleji jogabe ana wawi holutunde bin kulleji peneji non le hello beme ande ko noderte deep face video reddit ma deep facebook labde hello beme ande didi ana faabo jamaren hebana wat lugan goji do di kabaru yettedi do de beme ande on wa made kabaru amen hewdi dim wad lugan goji do mudun do hello amen beme ande ko noderte www.toprestige8.org
wattu joni en kala hono kabaru yotira men min noderto do zoom sirde min memana hono yimbelbe jabata nayude feebe idum e worbe idum e robe du be do yimbel so ni a wofi a wibe be nayebe attawon amma tan bubo fi fa kebe famtare ngare kede ko sita sidibe fewni en do hen
homo fu an andi be yimbe be yida nemunde sa yibe watti fu amina hon be suka be jokolbe be yimbe an yidi watti fu natade hono suka jokolle non mohammed ana soka dubi 55 nyol man handen gasa yimo amina hono suka jokolle dubi 53 on watta kofineji mabbe ko noderte koboy watti fu o kofido hor makko on labi ware makko fa wodi weti fu o soccan sugundu makko pomati balejo pati dannani makko yi'e mohammed watti fu ana lalni fa wodi o da andi di halaji di suka be jokolbe toni dorta nyol man fu watti fu an tewtoma attama on surna hakune be suka be jokolbe on gajo o kabar go dun ko mata to kanko debmo no dirata ummu jon tanirabe gas ayimo amin hono surbaajo tan on yidi lalnaade watta pade di sugabe robe yidi nyaajurde wakati fu on joddo e tanira makko worbe robe on gaaji do mebbe kanko ummu on andiri fu larnogal mo sugabe robe yidi nonto yidi larnaade ummu ka e mohammed yidi noddeede tantima tonton on mettibe sanne limire mebbe neddo fu noddirado non tan a tawan neemi ma battike mayde
wattu jono do ngatte haddude kabaruji de mbiyaso mbaggu weli tan do yoni bilede min joti on kala do mbawdon tawede le mali fo e mangal muudo dido kabaruji fan ba hebe do beme amen ande to no ngabbi do dum woni via mo amen fa yettio play store to so ngadi hono application mo sujo tamane fo nge fe no kon nande do no do ay set yotre meden de ana wodi wassalam
now j
jonte kesse martama kumpa le leedi meden di dun ne ministere darado khabaru cialal le leedi meden di wi ana darda bibi leedi wat fu ndento e odo nyaaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na walla hore na walla cioduli oron bayi dun tutude jiidan oron bayi matude wulare mawnde kanyu e puje e cialdi modo
odo nyaaw ana waawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaaw no newiri
de nokuje fu o moto ton diyan
lele ele arkillaji
buwe cuudi mo kanyu e seraji mu
denteredu e arkillaji borne kaddeledu kuubode e caldi modon fuf
itte ko tundi fu awi an diyan tunna hudo juppo nyama modon kanyu e yonom
oron bay wujade nebe meji e caldi modon e caldi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo be mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmere
wattu jone ngarar halde dum woni hitan hikane meten won duubi didi do ima drajan ngade yontrende noddiri wattu jono jowinde do jam e deedere dum timmi alkamisar jabbi nonde noga e go lewru septembre ndulle yontere e be gonde wadde ima draji li tateji leedi ndi fu konairi bangal no jam e deedere han hewtrede leedi meden di mbirfitede no dido golleji ngadiri leedi meden di fu do faccitango min e sita sidibe kanko Sidi Mohamed El Basir gouverneur région Bagnagara o wi o weltiki sanne no kawtal ngal noddir senar ngal waɗiri ley nokku makko o wi jamare wonde tonde fuddu yalti homo fu haali koni hakkille muɗum
cette deuxième édition de la semaine nationale de la réconciliation
le o batti yontre nayre no kabaru kaldal da kowral mi hebbe hollude hakkileji fa heewi honene jian e dejjer hebirte le lamor amen mede tewtra pelle den fu tinno feete e golleji honene jian e dejjer hebirte
crise sécuritaire aller de l'avant pour la quête de la paix
robel wonbe to kolon jabatobe du tawama le ngal do kawrital misal fedde rewbele kafo wonde tonde kanko madame silla hawa silla lamido de do fedde o wadi no dango fewde rewbele wonbe tombe tinno papo mangal paden be yelana pewto e waydi denagu
boyina ange
hitan hikka me wadi du'a uji mawdi menen rewbe ben kay sukabe jogol ben honde deje hebirte li leedi malni mede tewtra jamaare fu tinno faabo mangal pade leedi malni e golleji mu en sabe torrat be wonle mudune ana satte sanne ko mangal pade leedi mali wadi le di dub jabbeedi ana fota dub cebon tati mangal pade leedi mali hebe wadde honde di golleji
nde do yonternde no dir senar sukabe du tawama li hen misala fedde sukabe jokolbe tokkayito be bi yoga e ko bi hi rawani ko wonko huncena hore adama sankare ko goto lamido sukabe jokolbe tokkayito
rawne non dabri yogaaji fiyano nga hikka me holliti dabri kasin yogaaji ko yata yibbe sappo e go wonko me cubi holli dabri hajjileji me famintin jamaran ko heewi kono watti fu so metti wari ma tedalaji wari jodda kallal wade dum buri watti fu yaade yeso lam ko be saratobe ben holliti ya torraji mu en sa ƴeewi rawne wartande hikka attan kulleji kewdi weltigen ko naari bangal kabaru jien deejere
cette année vraiment il y a eu des changements
ima draji kewdi kanyi en gada to gawotodu non kanko Oumar Kone goto e kumido kabaru jam e deejerle odo nokko hollitiri wiide
jien e deejer hala mudu halama to dinan hono misale aslam en kan chrétien homo fu wadi du'a uji le misidaji yade le eglise reben du hollitir daroga mu en le neyontre ko naari bangal jien e deejere le batu hikka jon dabriji mawdi fiyama to suga jodo kan en robe fu be holliti villam on han badde isariaji honne jien e deejer hewtirte le leedni
suudu ministre humnudu kabaru dewrtal bibbe leedi mali ndi holli tiwiide pelle no gonde joƴinede le réseau ngaji ɗi ɗeɗo pelle ƴeewan yalla hono jalliño gonɗi ko toon ɗi kaani hawrtirde keɗɗemo kanko noddirteɗo Yakuba Panama Dambele o goto le gonɗo ndeɗo fedde
si y a un problème
soni metti ana hakkune yimɓe ɗiɗon summa so metti matama hakkune galleji ɗiɗi fedde amen ko noddirte commission CCR ɓewon ko immoto yottoɗen nokkuje waɗa joɗa kallal hakkune ɓe yimɓe soni ɓe yettigen on nokku ɓe heeɗiki homo fu ɓe hollitan ɗi kabaruji hoorɓe meɓɓe ɓen le fedde marne ɓeɗo feyte e golleji muɗum fatade ministére humnide kabaru dien e deɗɗe ko noddirte ministére de la réconciliation sa ƴeewi jaati ɓamde goho lewru janvier yettade sappo e joi lewru septembre hitande 2023 jamare ko heewi e guipe nokkuji mu en le leedi malni ngaɗɗo e tawede fo mais fi dabriji honne jien e deeɗe heɓirte le ɗen nokkuji
mali trouve que le bilan est positif
sisil moɓe cuuɓi hitande hikkande en fu dokkidiren juuɗe yalla jaam duumiɗo an heeɓe le nokku o ñalawma hannde o ɓiɓɓe leydi mali ndi fo gorko e debbo homo fo wi wala ko haaja so wona jaam e deeƴere hewte le nokku o